It's DRT.
Sawa, ila usizidishe ukaja mtu wa dina tapagawa.